Ooh. lela matuvi kuzibiki kikuna na malolo ayeka barana. She's a